The cheese and the beat.
Atinga zangu samba drinks na majenga. Watoto wa Mombasa tuko zetu rienga. Mtoto anacheza na mzulu bang. Take it down low, coconut. Head down, touch your toes, frukuta. Kiuno chako slow, sokuta. Nyamala dede. Nyamala dede.
Miu bandika. Shikambo, Farida miu pendanga ukini oma. Chunga raya imalisia oma. Miu enda mjengo delitai uma, uma. Miu kwanga fire moto, 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 moto. Kwa mamboto, moto kasumila jua mangoto. Ice moto jua mashingo ni magoro. Tuko puani, tuko puani. Twa serereka, tukikunywa mnazi. Twa burudika na kina abi. Cheki cheki rada apo paroti. Riswa, naruka kama sai. Riswa, toto na inyambis. Riswa, itam kuskus. Riswa, huku mimi ndio di.
Bandika, miu bandika.
Miu bandika.
Kwa front page wamebandika kijana noti Mr. Vunulu. Mindio trending topic kwa mbulu. Ivunulu bedroom bully. Sijawai shukisha gangster point Z. Kanyongongo miu bandika sura ya huda. Stingo zote mbichi mbichi lipua dhuda. Ai, denye musando ikulukulu. Susumila shani pina Hadija. Hadija na nisho paroti tandika. Asha anika. Mina bandika, walai mina bambika. Nijuu mfanya haraka, nisha pata hamu. Tuneza vuka mipaka, ngwati si haramu. Ai babe, migoni kama polisal. Jukuna vile leo, italala ndani.
Nyamala dede. Miu bandika,